Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ono heɗi ɓe studio tamani yo ɗa sali male magal muɗum fuu yo sakki moɗo Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi jooni men zone de presse seydi mbo wonani en to ɓoggi jannde to. Hooreɓe conndi leyɗe G5 Sahel ana gonndi e daranade faa gonɗina golle haɓgol e torraka ko tiiɗi heen yo jawdi muɗum sabe les millionji temenayi noga tati euro kasindinaaɗe fuu fota feccere ko dimmana. On jettoɓe yogaɓe ka kolliti mbatu calɗi ana wadani ko jawdi G5 Sahel yurata caggal ko e wi maɓɓe no yo wolleji capuɗi keeri goni ɗi walloɓe kaani notorade jawdi. Police Mali du ana yiɗi wartide hoolare hakkunde muɗum e jama se hoolare wala hakkunde ɗe gueɗe ɗiɗi tan yuɓɓogol gollu police en ka newata ko. Bureau syndicat donna mobile aji en songo du holliti selgo Dawidu lawol en songo yaade menaka ɗum waɗi ñande alkamisar nde yo torraji pewtinteɗi mobile aji sabaniɓe yoppude lawol ngol tafenna. Yo ɗi gondi sembe kabariji men jogani on bisimilla maɗon e dow studio tamani. Parde meɗen naatde journal ngal keɗe faamu tan hono caggal nanɗe ley ñalaɗe temedere e capannayyi e ɗiɗi gollo UNPS Amadou Djoum yoppitama yo jiyadinkoɓe ley laamu Mali ɗumeli laamu wattito nanggunoma nanno annda ka no yoppitira ka hono collectif daraniɗo fa o yoppite fa warde e manikoɓe nangga ɓe fuu kañum e koreji makko e hiɓɓiɓe makko ko fuu beltiki e oɗo kabaru saabi o warti omo selli paƴe. Hooreɓe conndi leyɗe G5 Sahel ɗe ana gondi du e daranade fa golle gonɗa ley haɓugol e torraka banggal jawdi muɗum haala ana hen fa sanne saabi ley millionji temedde euro kasindinaɗi ɗi fota feccere ko dimmana heɓede. Libatu jooɗotoɗo New York ñande noga lewru septembre sike wala haala dogon e dow muɗum fa warde e ko balligu États-Unis hani hokkude ko. Keɗɗana Oumar Waygal.
Mangal paɗe uynaji joyom kani tawede ley hen dow tugorgal Barkan Minisma kañe yimɓele leydi Sénégal fa oɗo golle heɓa golle ko yata millionji temedde e noga e tati euro woni ko hasindina. Fedde Union Européenne nde wi walliran ko yata millionji capanɗe joyi euro leyɗele joyi keddiɗɗe leydi fuu waddan millionji sappo euro. Aadiɓe wiide ngaran wallude leydi ndi du gaddan ko yata millionji temedere euro fa hande nde kalisiji ɗi kiɓɓay hoto kedde ɗe iwrata. Ka ɗo haala waran wadde ley nogay lewru septembre ndu nokku noddirteɗo États-Unis. Kanko hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita o tiliki jahol makko ley leyɗele ɗe kerdirɗen ɗe gonɗe ley lefol sahel ngel. Faransi kañe laamiɓe ley leyɗele sahel ɗe ɓe fuu eɓe gikkini balligu États-Unis tawede wiide kanko laamiɗo leydi États-Unis ndi Trump o yo jaɓini ɗiɗo golleji fuu wala fuu ko haali ko nayiri bangal balligu. Washington kañe londran gondi e nattinde koyɗe nokko uttama sewaare le wuddu leydi ndi ley cekkite yontere nde leyɗele joyi iwroɗe ley lefol sahel ngel fuu yimɓele muɗen ngaran tawe le oɗo nokku ɗum won Niger, Burkina Faso, Murtani, Tchad kañi e Mali. Kamɓe laamiɓe ɗeɗe leyɗele ɓe mbi golleji ɗi puɗɗan le lewru octobre ndu.
Hon jotoɓe yogaɓe ka kulliti calɗi mumen ana mbati fa sanne ley ko sembe jawdi G5 Sahel ndi fuu yo caggal iwrata nenno e wi maɓɓe du walde torra cupuka keeri leyɗe ɗe yo ɗum hono walliroɓe jawdi ndi kani notorade nenno si jawdi muɗum yona ɓe seeɓa hakkille en ka ana gikkani notatoɓe ley banggal batuji garuji ɗi joɗade e ley muɗum ɓe garan notade. Kanko Souleymane Draba mo e soro wonko haalde Issafa Kaba Sisoko keɗɗena Mamadou Sama Seku.
Le manquant est très important.
Ñakata ko famɗa nder heƴo golle ngo kawrute ɗiɗi paabotoɓe kaani kuncenede hoore ngal oni ngal nder lewru décembre e gongal nder lewru octobre ma novembre ngal leyɗe France et Allemagne banggal dental wonande Sahel o ka ɗum fof e tawede ana hani gatten hakkillo ko président Macron wihi noon gabbamo kuga o holliti faysu almsaɗaji ɗi keɓaka danko leyɗe G5 ɗe juɓɓi yalla ɗum latto misal lobo banggal anniyiɓe paabade ɓe nden ɓeɗo kuncena ɗum hoore ndi milla wiide ɗiɗo immadra aji goni ɗi leyɗe G5 Sahel ɗe gondi e muɗum ka so ɗum fof sababilla heɓugol jawri ndi ɗum latto tiɗalla saabi ɗeɗo leyɗe ɗe mbawana feyi darnade ɗum nder wattu juɗɗo ko leyɗi États-Unis jaɓanali ɗum ko yo batte ndi yiɗa feyi yo oni ɓilo e oɗo kabaru o. Washington yiɗa wadde hen kalisi nder oɗo jogola saabi e hakkillo maɓɓe ɓe mbawi darnade kabaru G5 Sahel o banggal gollidal hakkunde leyɗe.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow ɓeme amen ande Facebook na Twitter nadu oɗo mbowi noddude hono 75 84 11 11 na 75 84 12 12 wa dokkon hakkillaji moɗon. barkan holiti masin bini sikitaabe lata de jiyade ko be didon nyande jetti lewru septembre hedi sokunu balere e hirnaage gaawo de be kartionino e mabbe de e wi etat major l'armée française be bonni hono mobilage mabbe motoji malfe kalashnikov faawarde e jabe mudum fu ana e juude mabbe denno kaake hono kewdidi mo indidi bomboji du kewtaama Kenya tuna fewtinama gardi en lugotobe hono laddeji di le ferro do hakon mudu e kwakru le lamumati o yo kiloji joyi soldats en dujiti tununobe be yaade tagal fay goto du e mabbe barmale wana hal fa heddo henka be darti jama o tinno gulidi e mabbe fa dena hewte kanko colonel jaranko ne on nantino kabaru le larme medan wonko halde fatumata tugula keddona momadou somo sew
Kenyan watu 17h to kwakru ton non der region muti burondaje ngadama fewde e gubbal garda en leddi malindi ka be do notige no fevri yimbe le ngadbe burondaje be dum latige sababu jati be mursiraka ko hewi bangi goddo dum be to jari tiagal be goddike nuku o andon wiide fay boyal jati der odon nuku o to raji kewdi ngadama fewde e jamare tunde denno ko min darata be be ngatana ko hemabe akillo yu pabo min dun no huntande hore kabar mudum sabi yo botte kambe tan min ngadata dido e madrajidi fuf
Polisi Malidu anidi wartido holara hakkunu mudun e jama nenno do andande do leedi anka dari polisi en tobe yurbe region ngaji Mali fu anangondi e miijade ila bete hande do dabareji wartid bawde wartidi wart bawdi wartido tan holara hakkunde polisi en e jama o se holara wala hakkunde de gede di tan wala fu ko yubota e golleji mabbe di keddan Ousmane Yalle Boul fa bedro dem fam
la police de proximité
Police batti do civil en yo police ngado haajuji civil en yo police darani do fa himbe keb andenaagu police an haani daranaade denaagu himbe an haani andude ko himbe kaaja nenno kana police be jaati anda ko himbe jiddi non watta de be keba daranaade himbe o daranno hakkeji himbe o teddina himbe o tawredu kaaki gollirde o jangine police do na kan tawredu le malifu e mangal mum watta na hakkilo bibbe leedi ndi fu o daranno haajuji himbe fu himbe kaani fewde mabbe kollitabe ko kaaja fa keb andenno sini police be darta ko himbe kaaja baawa darana dum be nenno kambe kaani wattande do hakkilo bibbe ngini do an kaani hollitinde be ko jidi fa be darono denaagu mubbe holare haani wadde hakkunde police en be e civil en be den holare min jidi wada hande hakkunde police en be kanye civil be
entre citoyen et le policier
on bureau syndicat golle mobilage ansango du bami adi selde fe yaade do lawol ansango tugade menaka alkamisar handen o kabar martinama kumpa le batu mabbe o be ngadi be kolliti du hono torraji keraaki fey fewtunede mobilage do lawol e wi horeje syndicat onon denno di odo adi ka sottata ila jonfa danako wayliti hen kanko Umar Ibrahim Diallo horeje syndicat mobilage to ansango to wonko halde maram kamba keta keddana mamadou samsey
les camions étaient tout le temps attaqués
de ya fuf bandiji di ana chama do camion ngaji di tamadun ana sella den yu lawul gotol der yontere ka wakat jun o yu nyande fuf non camion wala to mo be chama do mudum yottige nuku fa jonkay camion ngaji di jati be nabata den no sona jon camion o yawo yobude kalis mo be wajimbini sallam hewta camion mako ana mabbe jati hakke sapo yon worbe be golem mo fuf samoyde do skabe robe der nadde tum fadde mabbe yopitinde be nadde der camion yade to ansugo ma amenaka hewti nyane fuf fon ido bonandaj be ngata jokay jamarade habi min bammi aniya wadde multere salade yadi jatitu on songoto yen ko dido salade di dawre sabbi mi anda fuf ko mi ngatta e wattu multere arandere ndami ngadi non wa aniyaji bamadi non ka fa handi di gollaka fay fede min sa hore mun do tata fay goto ko min darata kanan ko be lidi malindi e wittino hun tande min hore dido salade di
hono laboratoire darani do cellal leedi meden du yewtike ledde doktoro ko yaata fa e singaaji temet joyi chapande jetti e jeegon horej mudum hokki o da kabar betande bamako le batu tottere golle hono bangal mo yefi de do ledde doktoro mobdu du hono gollerde cellal mali kewde nan e wi horej gollerde ndena yoga e ledde de fu ngana mudude bangal cellal professeur bino yaranga kuna kumare wonko halde Ousmane Nyali Bouli keddena le faccitango Ousmane Awar
Nous avons contrôlé à peu près 5
Oyato modde temere joyi e chapande jetti e jeegon woni ko min daari yalla nafa won e majje min tay yoga e majje ngala nafa li kawrtangal min kalan hala mun wattu fu meden jale ci doktoro di fa min daara modde de ko heyi fu min tawam modja min biyam patte nawtere kasen sabi modja e himbe eden bay torde dum ben meden bay wadde dum joni lebbi didi chagal mun min birfito min tawa dem modde kasen le din ciud doktoro tawen min kullitibe be kala e majje nena joni hakkunde amen minen kuminibe kabaru challal himbe man dabareji kessi fa himbe cela nawtarade majje sabi de bay turude dum ben nafa darugul modde masingaaji do dartude yalla wonko de bay nafude na wala sabi ci wiyama modde fu tawe ana sawra modde ana kan haybede ana kan mobede fa gasa yalla ana nafa ilene mu'ina fa yotonde han nawtarade
jusqu'à ta consommation.
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sengarte kabaruji region ngaji meden ke ben famutan yimbe didon jogi be kabardo tuuti kenya mobile ONG action contre la faim noku tara jaba do laol tesit yade ansongo wabe o golle yo do motoji gonno be njari du hedi hirnange le foltongo yimbe joyon wonnobe le magel tipama ladde kanon larme mede hebi notade be policier de premier arrondissement to kayto du nangi kenya wuybe taton ono teppunobe kolce jeegom be leydi hande kay liberté be gonno nenne be jeddali ko be ngadi ko e be jungo sarobe mobudobe tafen wadde fa yimbe cemminoro yaade le cuudi dogotoro waddi batu ono joodido kenya siga soto hejaabe gollirde ton gotonaabe ton fa e on jeengaji du kawri e odo batu du an ngadan ko bawi du fu fa yimbe kuyana yaade le dido cuudi dogotoro yalla cellal mabbe ana sembino yodo kaddude dido kabaruji kedde hedal fa hande yotorema ana yaso yen tawdi jango.